语言。
Westside Music Blog.
Yeah.
My name is Chilewan.
I want some
African real body skill. The polar.
Nangumalande. Ichoche na chile ule. Chakula kusebanya fya paliponse. Nishita yonse. Nangu baponte. Tawamone fiombona. Akasembe pakube yanse na yonse. Apari ponse, beta kankoma o. Oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kunkuma. Ngama oh, oh. Mona tuleipuma, mule kutamba fefitu kola kusuma.
Oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kunkuma. Ngama
oh, oh.
Mona tuleipuma, mule kutamba fefitu kola kusuma.
Oh, oh.
Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Vale que nanguba ponte, ni owa ishiwesho nabana basonte. Nanguba wata pali ponse, daba monense kotuipe la yonse. Bakula choro mafetewa, tafia kapopo twaliba kale mupawa. Ukule kanali ashiria tuchapa, ntuichite mikoche suchari valulanga flower. Oke nanguna left, ula mpwesha right, findu fiaba na right. Jano busu matamofula maeki twali lilo kunjesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chili ule. Chakula kusebanya fya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, tawamone fiombona. Akasembe pakube yanse na yonse, apali ponse.
Muti mefio karipanga taudinia. Nangufiko senshikuwa tapona fia. Tushila fielesa promise kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapa kokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate chesho na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Vyabika lesa pa monoman puta sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, tawamone fiombona, akasembe pakube yanse na yonse. Apali ponse, beta kankoma o.
Walibe